Hey, bring your body here. Yeah. Know your name now, I call you Naye. Yeah. Wine for me, yeah. And I wanna hear you call me daddy. Yeah. Yeah. Kuna changa moto, so kitoto. Still I'm fine for your love, life I'm maokoto, so kitoto. Only go to win for your love. I do. Wanna get you home so you cook for me. Kule, there, madudu. When you're getting high, so you ring on me.
Kio, kio.
Basijitazame the way unavutia, my
baby,
love.
Baby, kio, kio.
Wasikuchanganye, we ukanikimbia, mama.
Kio, kio.
We unanipenda na tunapendana sana.
Baby, kio, kio.
Namuomba Mungu sagodi ya lesi, bwana.
She kona, kona, she kona. She kona, kona, she kona. Shekona, kona, shekona. Shekona, kona, shekona.
Balondio, nimeshachukua hiyo balondio, oh. Kwa mapambio kuchukua kwenu kwa pambio, oh. Ana unabaya, you on fire. Kukupenda siwezi retire. Wakikusema mibaya, kiro mbaya. Mimi kwako nisha kupenda sioni mwingine like you. Changanya, changanya mirembe. Ukiniacha maumivu kiwembe. Mkikuona napata mawenge. That's why I wanna get my eyes on you.
Kio, kio.
Asijitazame the way unavutia, my
baby,
love.
Kio, kio.
Wasikuchanganye we ukanikimbia, mama.
Kio, kio.
We unanipenda na tunapendana sana.
Baby, kio, kio.
Namuomba Mungu sagodi ya lesi, bwana.
Shekona, kona, shekona. Shekona, kona, shekona. Shekona, kona, shekona. Shekona, kona, shekona.
Shekona, kona, shekona.
Shekona, kona, shekona.
Trouble.